olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua malia le peresitene o Amerika Donald Trump e whata wina e le whainga malo i Saudi Arabia a upenga o tauenga o CIA Amerika e tusa ma le lua se lau lua se fulu biliona tala au se talia lo na tau. O le nei whaalinga na whaia Donald Trump i le lau mua o Saudi Arabia i Riyadh i le amatanga o lana malanga siasi i atunuu o sa Saeed tonu. Na faalia le taitai o le whainga malo Saudi Arabia, Crown Prince Mohammed bin Salman, e ono o atu i le ono se lau piliona ta la Amerika, e ono invest pe whainga luenga ina e lona atunu u i Amerika, ma e ono si itia lea o fai i le trillion i le lumanai.
And with this trip, we're adding over $1 trillion more in terms of investment and investment into our country and buying our products. And, you know, nobody makes military equipment like us. We have the best military equipment, the best missiles, the best rockets, the best everything. Best submarines, by the way.
Le peresitene wa America Donald Trump, na faalia fo ye Trump, o le aale to e faa maalo CSA po sanctions, ili atunu u o Suria. O saane ina whaatulanga ina ili taimi o le pule a Pasha al-Assad i Suria ai ona o se ai oinga a Crown Prince Mohammed bin Salman i le peresitene o Amerika lea ua whaatunu inai le solo i au nei sa. O anana fina whaatautu o inai le kāpene ta fau o le whainga mālo to e filifilia le leiba ma le pālemia Anthony Albanese. Ai olea so, nā tu uba ātuai le pālemia i le lau mua Indonesia Jakarta, mua se feiloa inga ma le presidente o Indonesia Prabowo Subianto, o nā whaanga solo atuai lea i Roma, mua sa auninga o le whaau wina o le tupusa o le Ekalesia Katolika Roma, Pope Leo Sefulu Malfa. Nā whaalia le pālemia ai o iai Roma, o loo wha moemoe e āua iai ini talanoanga, i mata upu o fe whaataua inga ma le pālemia o Kanata, ato aile peresitene o le unia malo Europa, Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen, I will meet, we've had contact with her, the head of the European Union. Obviously there's discussions to be held as well about trade and tariff issues with Europe as well. We tried to have a free trade agreement with Europe, and it will be good to have a discussion further about whether that can be advanced.
Le Palemia Anthony Albanese. Watofia Susan Lee e avea mataitai o le Liberal Party ina ua manu malo i le palota a le whaafaletu i le asona nafi. E to alua sui na faye iei le filifilinga o Susan Lee ma Angus Taylor ma ena o le lima palota na manu malo o Susan Lee. Mo le tofi sui taitai na tongi yai ile maya le pulo o le sui o le senate Senator Jacinta Nambinjimpa Price lea na kolosi mai le vaenga upufai ele Nationals ile Liberal Party ae na toe ave ese mailo na ingoa ina uafaya ina Angus Taylor ile panota mo le tofi taitai na saunoa Jacinta Nambinjimpa Price.
Oh, look, there's many probably reasons why it failed. I guess I can reflect on that, or I can look at the fact that we've got to move forward as a party, as a coalition, in fact. And there's a lot of work that needs to be, you know, needs to occur to rebuild. And you know, I absolutely respect the outcome of what the party room decided.
Senator Jacinta Nambinjimpa Price. Ai, o le tofi ai e Susan Lee, o le tofi ai o Susan Lee, e avea mataitai o le Liberal Party, wa i a tofi ai nei le tamaitai o Jane Hume, e avea masui faa olioli o le tuangai i le tofi tautupe le Shadow Treasurer. O le tofinga nei na umia en Castella i le paia ingara tanwai, ai uato e sea mai nei e le taitai fau o le Liberal Party. Na faalia le taitai o le tuangai Susan Lee o fuafuanga ma whainga whaavae uma ale i tuangai. O le ato e amata mai se lau pepa mamā, talu o na matua ma lolo i whainga palo tana tenei. I se talanoanga ma le Channel 7, na sa unua ai Jane Hume, o se avanoa le nei e toi o pongi ma toi fuatai ai le Liberal Party.
But this really is a new era for the Liberal Party. It's very exciting to have our first female leader at the helm, and of course Susan Lee brings such a wealth of experience, both personal and professional. You know, she was an accountant, she was a pilot, she's a mother, she's a grandmother, she's been in Parliament for more than 20 years and had numerous portfolios. So this is really an exciting time for the Liberal Party, I think.
Le tofi po sui faoli oli oli tuangai le tofi te utupe le Shadow Treasurer, Jane Hume. E pe ona si le fia o palota mo le taitai o le Liberal Party ana nafi na faia ina ua faia ina. Le sa umia le tofi taitai Peter Dutton I le nofo Dixon ni Queensland wa le toe avea I nei oia ma se sui faipule o le pale menetele. Ua au maia le faa iunga a le faa la putupotonga mo wa alele civili faa vao malo le ICAO le International Civil Aviation Organization wa la tau faa mao ni a ele tuua ia Rusia ile fanaina ilalo le va alele civili ale Malaysia Airlines ila na malanga MH sefunu mle fitu le luave sefunu mle faa lea na maali li waitangata eto alua selau iva sefunu mle valu. O le malanga le Malaysia Airlines MH17 mai Amsterdam manga I Kuala Lumpur na fanaina ilalo I le itu langi o Ukraine I le itu malo o Donetsk I le lua fese fulum le faa o se o nga ele na faiai se taua I le vao tangata e langolangoina Rusia ma le vanga awa Ukraine. E ui le te ena pe Rusia o lona a wai I le faalavelave na fanaina ilalo le vaale le civili Ale Malaysia Airlines and fa alia Professor Donald Rothwell ole ANU o se fa iunga taua ua aumaia ele ICAO.
There is the potential that the ICAO members might start to impose their own sanctions and limitations against Russia as an ICAO member state. So we're really breaking new ground here because, first of all, this decision is quite unprecedented. And if the decision is ignored, we'll then have to really wait and see how the members of the International Civil Aviation Organization react.
Professor Donald Rothwell, olea onga fa'aloia, ale ANU. Watalia le fainga maro Donald Trump, tangata papa langi po tangata papa e mai Afrika I saute, watu uina iai visa e aloa iai. O I lātou o ni tangata sūlu whai. O le manatu o lo whaavai I le nei whai unga o lo whapea mai, o I lātou nei, o tangata papalangi po o tangata papae o lo sā waina I Afrika I saute, mai whainga whai longa lanu a le mālo, a le whainga mālo I le ātunu u. E whai ane nei whai unga, I se teimi o lo wha mālo si ai a le whainga mālo a Donald Trump, sā mavavao, I le ofoina o visa urufale I le tele watunu ui le lalolangi, e le o ni tangata papalangi po o ni tangata papae o lo o talo sanga maiai. E ui lea, o le sui feilau tusi le Deputy Secretary of State Christopher Landau, na faafeiloa ia I la taunei e toa lima se fulu male iwa o tangata papae mai Afrika I saute, uatalia o ni tangata su urufai I Amerika.
Through this resettlement program for these folks who were vetted in South Africa, and we're sending a clear message that the United States really rejects the egregious persecution of people on the basis of race in South Africa, and we welcome these people to the United States and to a new future.
Le Deputy Secretary of State, ile whainga mālo Donald Trump I Amerika, Christopher Landau.
Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.